overdose me. Your love overdose me. Yeah. Vile umenikaroni, umeni overdose. Yani ndo mana hunishi kunijia kwenye njosi. Fanya himo limeme. Masebene.